nikitoka nje una chako. And so I go to the bar nikimcheki na fana sema skiza baba. Tell your wife you're with me. Tell your kids you ain't home till three. Wasingoje daddy anapewa vitu nzuri nzuri na rafiki. Tell your wife you're with me. Tell your kids you ain't home till three. Wasingoje daddy anapewa vitu nzuri nzuri. Baby tutaji ficha. You make me feel bonita. Anza nitamaliza. So when you my speaker. Baby tutaji ficha. You make me feel bonita. Anza nitamaliza.
Tell me really what you did. Nawaza kila siku many mother waza. Visions of your body ukiwa insonga. 8-1 is abu zangu wanda. None bada, none bada body mada waste na haga. None bada, none bada views in the bada ukishe nama. Hata moga, nikitoka nyumbani speaking na pita na gonga. None bada, none bada body mada waste na haga.
So classy, so sexy when she in them streets. Freaky little thing when we in the sheets. Kama hindo wa singe kimbilia. Kia mungu sini wewe ninge kwa milia.
Tell your wife you're with me. Tell your kids you ain't home till three. Wasingoje daddy anapewa vitu nzuri nzuri na rafiki. Tell your wife you're with me. Tell your kids you ain't home till three. Wasingoje daddy anapewa vitu nzuri nzuri, yeah.